Nice to kiss, baby.
You're the boy, you're the boy.
Que tá socando em music. Haikatai, bastola nazo, haikatai, akivaki mimi, haikatai, toto nakulaga nini, haikatai. Nampacho kucha wangu masuditas, we run the town tunapasua speakers. It's time to shine, instant paka Twitter, wapinzani wasome hashtag. Jijini kuna toto, kuna toto, kuna toto, kuna toto. Jijini kuna toto, kuna toto, kuna toto, kuna toto. Kumbu nzuri, medula oblongata. So shepu tuna uzuri, kitandani multipurpose. Kasoma mpaka college, kutoka shule akata. Yuko na me in service, ataki boy wa campus. Mina mjua ye ni deliver, baby baby Justin Bieber. Mara kwanza kuja mtanli kwa na grand, mina manegas.
Wajine mkeko shachanishwa, mira pesa mpaswa kichwa. Mina weta baki kama picha.
Jijini kuna toto, kuna toto, kuna toto, kuna toto. Jijini kuna toto.
Mtoto ana bonga wo 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 wo. Usombe akikatika wo 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 wo. Akienda chini low 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 low.
Mtoto ana bonga la buu buu la kufa jitu. Tese metie maguu imetoloka kwa na misitu. Misi na kali kwa kisu boom bang bang bora sa ishu. Mtoto jeupe katishu. Hey baby nice to meet you.
Yeah, kwa bede na vyo kata hula hu. Tena napendaga kyo kwa juu. Nikiona simu moja I'm coming through. Central zone is
jiji ni kuna yeah. Toto, kuna toto. Kuna toto, kuna toto. Jiji ni kuna toto, kuna toto. Kuna toto, kuna toto.
Hata ukifaji haikata. Basola nazo haikata. Kifa kime haikata. Toto na kulaga haikata.
Yeah, it's Wally Boys, Tenor, Money Central Zone. Now you and the boy cut to Weezy. You already know what it is.
Say,
Rule Flicker, you baby.